Ebiyunga tubitadde kubali ate baba karamoja ababeera mu kitundu ekimanyiddwa nga kikaramoja ku kyalo Katenda mu muluka gwe Katwetu mu division ye Makindye baagala kesi segende bayambe okunywa ku obukyafu obujjudde mu kabuyonjo yaabwe gye yabazimbira nti kubanga ejjudde ate nga gye balina yokka. Kimu Maiko omu ku bakulembeze baba karamoja agambye nti kabuyonjo eno okujjula netanywe bwamu mangu etadde obulamu bwabwe mu matiga nti kubanga we bali wafunda ate nga bangi abagikozesa okulina abaana abato. Ono ategeezezza Bukedde Famu Embuutikizi nti newankubadde bagezezzaako nti naye beetaaga KCC okubayambako okujja okunywa mu bukyafu buno kubanga bo tebalina busobozi buleeta mmotoka esobola kukola mulimo guno.
Kabuyonjo yino era kizibu kyalina buzibu bwa kyaka kabuyonjo kubanga tetwalongoosa bukyali webujeera lawe walekawo era bukyali tetucyongangako kyali mumbeera nti gavumenti tuyambe kuba kati yatuzimbira naate n'okugisikamu tumala kukola ki sente katulinga yabatuyambiddwa bagirongoose ebeere ku mutindo omulungi ng'abantu kati ngagwe nga bolaba tosobola kulejagaba wanosobola kuyingirawo kati mu biseera bikuba tureyisa obubi nnyo kati nga bolaba wana abantu abafunda emyala gibagitambula kati twale tweyama bulungi biseera by'enkuba.
Wabula ye Ronald Ruth Mukasa ssentebe w'ekyalo kino agambye nti obuzibu sika buyonjo naye nti okutwaliza wamu abakalamojja abasinga eby'okukozesa kabuyonjo tebabimanyi era beesanga ng'obukyafu babusaasanyiza buli we basanze ekiyinza okuleetera abatuuze okufuna endwadde nga kolera.
Toileti weziri naye bakulira mu mpisa zaabweri bo bamansa bumansa tebaagala kugondera mateeka kubanga za amazzi tekimulobera kuveeri n'akaveera ataddemu bya mirundi esatu najja agiraki adampinga mu gundi eyo buno tebusitamwako bya mazzi n'olwekyo bizibikira kwe kunyiiga kwabwe naye kati tugenze tubayigiriza kati bakimanyi olutalo lwaggwawo kubanga tubayita ne tukola olukiiko ne tubasomesa.